Yeah, wapinzani wanahanya kugombea kiti, wanajadiliana wamchafue vipi. Eti inakuwaje mwana mama anashika kijiti, awajibu mama ni nguzo ilosimama fiti. Ninachojua masela, uko mtani kuna dhiki, mama nafungua hela, itume upate ridhiki, mafumbo andika kwa dela. CCM hatukupikiki, upepo ufuati bendera, alopewa papa tiki. Onanana, mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kazi mama kainuka na kucheza, mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kainuka kazi mama na kucheza. Mama teacher, teacher Konde, teacher, teacher Konde. Mama teacher, teacher Konde, teacher, teacher Konde. Mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kazi mama kainuka na kucheza, mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kainuka kasi mama na kucheza. Inachojua masela, uko mtani kuna dhiki, mama nafungua hela, jitume upate ridhiki, mafumbo andika kwa dela. CCM hatukupikiki, upepo ufuati bendera, alopewa papa tiki. Onanana, mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kasi mama kainuka na kucheza, mama kaza naiweza, nando mana minaimba na kucheza, ona inavompendeza. Eti kainuka kasi mama na kucheza. Mama teacher, teacher Konde, teacher, teacher Konde. Mama teacher, teacher Konde, teacher,
ikakumbwe teta kaliba mbilile. Mwaka wana kutayonja na kutayonja.
Nako kweli, nako kweli.
Mava tanda mwima mai makonde.
Kabisa.
We umemuona mama, Mama Samia mama, na ikakumbwe teta kaliba mbilile.
Teacher, teacher Konde, teacher, teacher Konde. Mama teacher, teacher Konde, teacher, teacher Konde.
Oh, so sad.